apelile amaqhinga mntakana, apelile emaqhinga mntakana, apelile amaqhinga mntakana, apelile emaqhinga 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 mntakana, oh emaqhinga mntakana, apelile emaqhinga mntakana, apelile emaqhinga mntakana, apelile emaqhinga mntakana,
aphelile amaqhinga ungathi sokudla amayikango ungathi sousana wama uthini manje khuluma nazo phela amadoda akhobola ebhundula umdusi ngaphela amakhadaza anifane phelaphela amasini mangingatolangazuthenga mane kumngisekuma nimaphusi yangenkoloko hayi fana nami ngugobo lempundulu mnu yakutyela kancani 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 nobani nobani yafika ixesha lakhe ledlula nelamu lizofika kuselilo alike dlule lizofika ledlule ngexesha lalo kodwa ngoku umfana wam hayi bambe emqaleni ngokuphoswe ngaya uphuka lapho emqaleni uthini mathikati ngane
emaqhinga mntakama aphelile emaqhinga mntakama aphelile amaqhinga mntakama aphelile emaqhinga mntakama aphelile emaqhinga mntakama aphelile emaqhinga mntakama
asineheli kwezikagamtriya ngokuzoba nengxaka isilama sozithushela mfana wam ndiyakuxelela mna hayi wena mntakancilashi hayi ndithethi kakhulu ndiyintliziyo engathethi kakhulu esuka khona phantsi ebhizane embileni andithethi kakhulu uba batyeli babantu aba wena mntakancilashi ukuthi amaqhinga aphela uwenze wenze wenze aphele
aphelile emaqhinga mntakama 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 aphelile.